Downloaded from my love bed music.
When I saw Anita Mundekelesha Mulabana Ine Irabana Nimo Seba Taluka Elohimwe Mwisa Mwailanga Natotela Natotela Oh Natotela Lesa Nato Oh Mwelesa Wa
Mwelesa Wa Anita Mundekelesha
Oh Yahweh
Mulabana
ine
Mulabana ni mose bantaluka Elohimwe Mwisa mwailanga Natotela
Nato
Natotela Oh Natotela
Yawe
Lesa Natotela
Damu atala Dekele shampu Damu atala Pilopo ine
Mwelesa mula ilanga
Iraba lupaba ntiba ishaneka
Imwelesa mula ilanga
Tama tala shaponeka
Tama tala filopo ine
Music
kaka
kai mwana inne
fresh music.